Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe yiɗiɓe jamwali moɗo, heɗen gone bete alarbare ɗiɗi lewru uttu hitande 2023, yamde jeena yettuke ngumi e tumura ley laamu moddi. Ousmane Ñaly Bouɗo kabaruji ɗo gagni kante woni nen to ɓoggui janɗe to on kompitati wiide fedde CND kumaninde yigaji courant e ndiyan ana wondi e wadde immadaraji yalla ɓiɓɓe Mali ana keɓa nafa kan ittiteɗo ley Mali yimɓe nde fedde kolti kaltidi keñen dow kabaru sariyaji yigaji. Wonko tagita e yaade yeeso ley golleji pelle daraniɗe fa ministement haranga kake muɗum hooreɓe ɗe pelle. Martini Kumpo wiide dakorɗe ministement yogaji garti e juuɗe mangal pat e Mali. Fedde heyre irtel yiidi keñen e kanankoɓe gollirde studio tamani golleji kesiɓe anni humcaninde hoore. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Ko saabi malinkoɓe keɓata nafa kange gollandol haala muɗum no wonno talatare keñen ɗo Bamako ɗo. O batu yontere fanda muɗum yo hollitinde député en sariyaji bangal yikaji yalla ana darano tabugol golleji muɗum keɓuɗo ngo hakkillo. Yo fedde CNT kumaninde yigaji courant e ndiyan Mahamman Baba Kunta Hawri e fuɗɗode o batu anni ko heɓinen dow faccitago Alicis e Sita Sidibe.
Ittugol kange ana waɗire no heɓira fuu leydi amen di nom holitiri wiide jokko laamiɗo fedde ne ɓe noddirta conseil national de transition leydi amen di fa andude hoto yigaji ittiteɗe leydi amen di yarta asarida aga imbarka wan holiti wiide ngal ɗo jiidal waran latade sababu waɗde jooɗa haala eɗo ɗati fuu kanɗi jokkede bangal muɗum.
Len nokkuje yogaje a anda fuu honono kange leydi ndi ittirte, yogaɓe ana heɓa hen kalse fa heewa ngal leydi malni e hoore muɗum heɓata fe huunde kange ittetede. Miɗe tewta fa hannden yo allah sariyaji ko nayri bangal ittugol kange batu ko muɗum ana heɓa haale le o batu.
Tawanoɓe ɗon ɓe kaya jowti sanne oɗo hakkille e juuɗe kanko Mouhamadou Touré kumanɗo hunde fuu ko woni keɓe le nokku o. Tabbugol ngol ɗol sariyawol waran latade sababu naɓirre yeeso keɓele leydi amen ndi.
Miɗe tijji sanne le o batu mi heɓan famuji mawɗi ko nayri bangal ittugol kange ka e sariyaji hollitaɗi ɗi heɓaka jokka fa hannden. Ɗum warta kkille nayyi ko meɗe janta do sariyaji ko nari bangal ittugol kange.
Micintinde tan wiide won kawrtal ngorwal wadde le ñalaɗe ngaroɗe yalla sariyawol kuncanaw hoore golleji fuu pawiɗe yigaji le leydi amen ndi ana heɓa tabbede.
Sakiraɓe ɗi kabaru fo andoɗo mbawi huɗede dow bembe ande ɗe ɗo hella amen Facebook kañe compte Twitter. Pelle tati joinaɗe fa daranono ministement dillirta joɗeke batu talatare keñen suudu ministére kumaniɗa hajuji mali gonɗi sella ɓe cultivide golleji ɗi ana gondi e yarude yeeso hono wattugol dakorɗe ministement yogaji e juuɗe soldasi e Mali ko hani wadde ƴiwde ɗiɗi yaade sappo e joyi lewru uttandu kañe e dow ɓuytugol torra dillugol ministement e malinkoɓe golloɓe ley nde gollirde ɓe gaddan e ministement batu balɗe tati puɗɗowo alalbare hannden keɗe ko Madou Diallo directeur national des organisations internationales wi Mariam Koulibaly do faccitanko Alicisse.
Ce qui est fait déjà c'est que les
sartiji ɗi ka fuu ana annda golleji kewɗi goɗɗi hani waɗede coroto mi haali joni wiide kangaji ɗiɓe jogi ɗi fuu waran uddede kaaki ɗiɓe jogi ɗi ana hani ko lime waajibi ɗati ɗi ɗiɗo kaaki warta jokkude fuu annde ɗum fuu ne gollidal hakkunde maɓɓe amin warta fa waɗe yalla ñannden ɓe yoppi nokku o fuu ɗiɗo lamdi fuu ana heɓa huncenede hoore. Malinke temeɗe jetti gollata le fedde ministement nde no ɓeɗo yimɓele warta fa laato yo hunde ko haɓɓi hoore sanne kana koɓe leydi amen ande janggo sarti arande o fuɗɗata ɗum woni ɗiɗi lewru uttu yaade sappo e joyi le nokkule yogaji gueɗe ɗiɗɗe fuu ana wondi wadde ko wawi le ɗatol ngol yalla nokkule fuu to fedde ministement nde woni ana warta ene wi laamu leydi.
Mali ana jonneri heɓude ton ŋaji millioji sappo bambari ley ndungu hikka 2023-2024. Ministére humaninde usine ŋaji e jaago hokki o kabaru altinaire ƴaɓɓinde ɗon capantati e go o lewru juillet fanda muɗum yalla eɗum lomta rafike ƴalla condi alakama ka noon e wi remoɓe ana tiiɗi fa o fanda tewteteɗo laato sini heɓugol engrais ŋaji e yafinaka fa ɓeydor eɗen nafamo anni ko fotpata kojo e jeedata may ga keɓinen dow faccitago Sidibe Alicisse.
gouvernement leydi Mali ana wonde fiide dabriji honene bambari beltirte wade cioni farni le leydi nin di ministre humnit kabaru isni ngaji e jagoji kulliti Moussa Alassane Diallo
leydi Mali li abada heba e cioni farani ko heeta dun hono fu hebugol mambari toniji miloji sappo hitane fu hala mudum wawi halirede faaliye dum waytiten wade farani mo malin koobe warta fa nawtoro si awdi mambari ka ana tum mo toniji jetti jena faayoto sappo wa hebede mudum hectare goto fu
yimbe be golleji mum feeti e demal faataade welta ko kulle nyaametede holliti ka e weltige sanne do o dabiri fiado Moussa Traoré kanyu amiru fedde humnen kabaru demal e belti ko nyaamiriji le genni kuchala
rien kay dal
sembite kanyu odi moye an jogi usine ngaji mbawdi waytidde toniji temre tati hitane fu gouvernement o ko minarta dum tan woni kaaki demal kay awdi mudum so wona dum sikka fu wala hen minen demo be kambe mbayu hunchande hore ko be tawti dako
le lamodo jogaji lenin misali siga su fatare masna remobe ko heewi politika en beltigen ndi dabiri di gouvernement leedi Mali wonde fiide ngaddo tawede fu be holliti metti mabbe ko naari bangal naf hebde engrais ka e tidalaji kam ni o watti
fedde heere union de radio diffusion et television libre di Mali doni irtel e yidi kenyan bete e kanankobe studio tamani be kaltidi do kabaru be dugol gollidal hakkunde studio tamani e irtel e ko be kani wadde ko warata Mamadou Boukoum ho radio irtel holti wide welte ke e jidal mabbe ngal kede ko wi Khalifa Goita
men gari studio tamani beta o warde jotude laamibe tamani be parce que gila Allah halfini men hore urtel jetti lewru je jabbinudu wajibi non men gara men jota be men barkina be parce que hande studio tamani urtel ana gollida an foti dubi sapo hande radio ngaji amen du hemere e joy gollidi tay mabbe be gollida yimbe amen debbe e je jeddon donc wajibi non su men fuddi golle fu men gara men jawobe men jota be dum men gadi beta o ngol jotangol men kolnibe dum fa hande irtel ana udditi damal ir anni jaati goldide mabbe fa ko bori ko wada ko yalla bibbe malifu an heba ana humpito e kabaruji laddi e cenidi
hella men biata dossier go nde yontere ana fawido almusaddaji kurtunguji leemali sini warbe hakille mubben ana jame kalisi sanne wattu dewgal rewbe lebe kay njabay njabanay yi halaji e wi mabbe warbe seeda tan ittatali dewgal hedun woni e hakille humini be finatawa e andimbe nedda ko do kabaru almusaddaji le dewgal dun woni ko min kalta hala mudun le dossier de la semaine ko aissata jara watni ana do faccita ko sita sidi be e umar way
pamde segu yaade bafla be e nyafunge e warbe yogabe holliti ton wi musakaaji dewle fu warbe ngu pamata dum ben tewtira hono do jeewirse
fabe yanno ko nya furula
bafla be do gorko kanyu warta saddaaji le galle mudum kanyi le galle israabe mudum do amen segu do gorko kanyun daranto gal musaddaaji di fur sa yi nyalo ma hande warbe hewbe donki wadde cuudi yo wayde kalisi non
tamu be ceganaala bi warko inde do
gui robe yogabe jebnedi hakkileji hollitaade le wi kambe kaaki e masriji di debbo so ta pandrim nadde dewgal tuccuguma an hebur musakal dewa
seguya dinatigu yere bafo
to segudo yimbe le dinan kobbe jati bi fe hunde hewana e wottude dewgal fesu milliard ngattuda le hen to segudo mini robe le be min buri fu yaltinde kalisiji do mahina do robe le be kanyen daronto golleji di fu sebide cede dewgal dum hejeta wakati jata sara debbo o jati sodata kaki ko hanna be def
abitani minanya chala sigla fare bu pesa
niwi kango moktar koni goto andal kabar na tawa o holliti wi aran non hono kaddu leji fuddi e nanal mudum fu histaga non le kabaruji dewgal o holliti fa handen wi dewgal aran musakaaji mu heewana foti nyalan handen ko tewtele mun tan yo kortal ta hebe dewgal habbe
arande ni ko yobete heewa yo butteme dere tan non bangal dina ko be kanye bamaraabe fu non dum worno nabadu chakuru gawri le galle israa maada dewgal njafinangal fu kanyu buri barke sa wi gorko wada ko waawa wakati yahan bama nyamale watta hore mudun e tidalla tiagal mudun yaage sakititto
ko sabi su suka be jodo ko heewi jabta wadde dewla hannen du ana fawidum yentugal musakaaji dewleji wattedi dungu holliti kango andra kabar nadda ko foje tanjugura on tewta fa hannen yalla musakaaji dewle ana buyte
de plus en plus de nouvelles
ko sakiti ko fu gal musakaaji dewle de ana jahatan ana tida dum wadde su suka be jokkol be heewbe ba wadde cuudi nyaloma hannen o wakati su be ngadi cuudi atta en gatien dépensiji kewdi fa wala fu ko be keddirto so bami fa kurtungu yalti idum wadda iblisaji hakkul suka bami
malheureusement dans les jeunes couples
yoga holliti fa handen wi fele fina tawa meden fatar nyolman handen musakaaji dewgal wala hunde ku famdi be holliti fa handen neddo wawa nadde dewgal fe sun wala itta musakaaji fa heewa
sakiraabe do kadude kabaruji beta ko ka andon di fu do mbaa hebude di do 3w.studio.org nadu fa kittino do mbaa nodude numero 37321 kedde heda do sada yewtore rewbe ne waran jukkininde wassalam.
Bataki godando sukabe jangobe mari
micite kanyen ewi andal mo do limore e jande france ni kore fa dum wada ngade fijo ecole a la radio do viamu
ana yati no de mere do chepantateji tati idi gode denka alo yimbe viamu tindina o
suka fu an waya wadde ngo fijo do yamirore ba mabbe na ina mabbe ono mbaye nawtara telephone mabbe
Fijo école à la radio, yo gola studio tamani.
Kanye e ministère humanine jande, viamu e UNICEF.
Bantare e rewbe Mali gouvernement o yalla idon lato gouvernement Mali o nono mo ini cuudi rewbe sappo e dide anagodi do Bamako do jetti anagoni le region ngaji di le de nokuje rewbe bibbe rewbe anajangine golleji kewdi hono nyongoji e morngoji fanda modon yalla rewbe anambaawna koy mo ben darno almusadaaji mo ben temede rewbe woni en janginaabe do Bamako do e lekedde leydi meden di bantare rewbe cuudi rewbe di nafa di jogini dum ben fa be durede ne fam e yewtere rewbe de anni ko lali tangara hebin hen do faccitango alcisse sitasidube
le hirnange leedi amen di pelle rewbe an wonde wadde ton ko wayi fu yalla na faabo gouvernement o le imma daraji de wonde wadde di yalla rewbe le gombe le region o an heba daranade hore muhim namdu worde juude walde ne noddirta sigidia ardido walde ne done raki fu fana holti wiide an waawi daranade sadda way mudum sabi jandeji gattede lokko o
ayna fa bala sam
do faabe amen san ana foto du chefantade handen medo wada di golleji nafi amen fa wala sedan mede tewtra sugado tinno wada sobe e ne jande le kuno dirta maison de la femme sa ana faabo be be ande so gouvernement an wonde fil dabri hamnen jangune sugabe fu duud anana to sabe kambe be wada sobe e nejjande ko wadin tete
do wuti ba na fasor
sikaso le baleri leedi amendi rewbelbe ana jangine ana hokke edukaaki di gollirta ardido suudo rewbe faayoto sukabe le lamu sikaso to he yoji janginte de rewbelbe le nukku o ana way latar sababu e joodma be daranaade hoore mabbe
on les a formé en Niger
me janginibe de kulleji kewdi be hokkama do kaaki lirri yogabe surbabe janginama nyoli e nanal mudum fottade informatique boye fesane me jangine rewbe nogay e wadgo gal e kaddeleji rewbe nogay du janginama honen sabune mudnirte fa hande me jokkini wadde di golleji sabu dum hono ko nafata be
la necessité se pose
le jumo nyamo mayango Bamako do ko yottoto rimbe le temede nayom woni janginen to si jandeji di fu goto goto ma e fu ana yidi tawede ana wawi daranade hore mudum so tilike
me kam makiya
mimmini wawi handen morugol dum nafigan sabu ana buri jodade galle so wondira juude mudun ana faabo kandum heb almasada an sabu nyolman hannen gorko tan waawa hokkude ma hunde fu muuyda le dewgal min attire goto tawa min non mi wariga jangude honede nyoli wadirte yalla mi heb hunjina hoore na hoore mi wonga hannen ana fada jonte didi som tilige ndey jande mi de mili uddude butigaaji to nebaaji nanana no ciottete fami ada gollobe mi beeda hoore nan
madam seiba aisha seiba kanyo woni lamido suudo rewbe kanyo sukabe rewbe jungo nyaamo mayango Bamako do o holiti wiide dabereji di fufi haama yalla beedo rewbe ana wawa janginele jande mawni latal sababu e juddum mabbe daranade hor mabbe bangal kebe
d'abord le personnel
janginoben ana hay yimbe sappo do sifa jande fu watte den goto mabbe ana wawa yobde udunyaaji tati o kalsi wongo fabata amen me sodira kulleji fu ko be hasngi den mudun le gollal mabbe hone kaaki gollurri e teningaaji nanan mudun
kit e la teni
so mi bettike e kintin golbe do rewbelle golle jardin moli kany ko nande mudum suudo rewbe kany sukabe ana landinana be do rewbelle jandeji pawidi yanongoji ngatede fewde mabbe kany honobe kani wadde yala jam kany hontondirgol ana warta hakkune amen